kuti suna wele Konanda limba nikuze Ti usana bonde ndaka Tukoli saku zitumuse Sindiza kusangila njira Kumwe ufuna uzaponde Kuma ine monga bambo wako Sakuze kuzosa chita Si, zikoli za kukakamiza Kuchita mumweli funila uzabalalika Sakali ngati go until uziza chilimika I pray you listen my son Yeah, penanso ziza kukanika Kukwanisa malote unkafuna ulimwana Koma ziseza kupangize kuyuza shortcut Poti mchidule umakupa mame Can you hear me my samba, samba, eh samba, samba, eh samba, samba moyo ndi page by page, samba, samba, eh samba, samba, eh samba, samba moyo ndi page by page, kumanga nyumba, upeza chuma. Ugula gali moto kupeza nchito sizi tengela nzelu Ndichi somo cha chauta hey. Sendinga londe tupi lako Kuenda kwako kuzaka la kulibe Inecho mwendi pempa uzati samalide Ukata ya moyo usuma oleka hey. Ama chuluka dia tigenawa Tinkenawa Tengenawa Kamaliza kutenga sama wezo Samba, samba, eh samba, samba, eh samba, samba moyo ndi page by page. Samba, samba, eh samba, samba, eh samba, samba moyo ndi page by page.